Mzala mfethu sibuze ungathi into bumnandi
imali yafile edlule sase sasebenzeni
Mzala mfethu sibuze ungathi into bumnandi
imali yafile edlule sase sasebenzeni
Mzala mfethu sibuze ungathi into bumnandi
imali yafile edlule sase sasebenzeni
Uma ngibona bomamazi, ngibona maitululu, vele nkohlwe ukuthi ma sisebenza kanzima. Uma ngibona maitululu, ngibona mamamazi, vele nkohlwe, vele nkohlwe. Nisebenza kanzima Zasilele mawatela Silele singambeti Silele singambeti Sidli maki yami Zasilele mawatela Silele mawatela Silele singambeti
Imali yafile edlule, kusasa sasebenzeni.